Sokala Duma Radio.
Hello and welcome to The Big Interview. My name is Nkululeko Nkeu and this is SL Radio. Well, in this episode of The Big Interview, we speak to former Orlando Pirates defender Thembela Sekakane, currently at AmaZulu, doing really, really well, winning man of the matches. We talk about his recent performances and whether or not he would like to see himself at Bafana Bafana. And the big question, why did he leave Orlando Pirates for AmaZulu? It's a fascinating conversation. I hope you enjoy it.
Radio.
Joining us now on the line is former Orlando Pirates and currently AmaZulu defender Thembela Sekakane. Thembela, thank you very much for joining us. Kusokala Duma, sawubona baba, kunjani? Yebo, ngiyathokoza ukukhuluma nawe mfethu. Ama performances wakho nje, uyaspana kahle, you're one of the best players kwi-PSL okwamanje. Ungathi mhlambi isuka kuphi into yokuthi ube umuntu odlala ngale ndlela odlala ngayo kwi defense, right back? You're one of the best right backs in the country at the moment. So ungathi isuka kuphi leyo lawo ma performances lawo?
Yeah, kodwa ngikusebenza kanzima yabo ukuthi nje ngifuna nginikele ngayo indlela ngifuna ukuthi ngithandise ukuthi iqhubekele phambili. Nami isitebe ngisithathile njengokuthi last season ngidlalile. Sazama ukusiza i-team ukuthi ibe la ikhona njengamanje. Ngene ngathi ngifuna ukuthetha abantu step forward ukuthi maybe mhlawumbe nge-performance yami ngizama ukuyimisela ngiphushe more kunakuqala. So nje ngiyaziphusha ngayo yonke indlela, ngiyinikela ngayo yonke indlela ukuthi ngishize ne-gymo nokuthi nami ngidlale ngayo yonke indlela ukuthi nje i-performance yami ibe ile ndlela engibona njalo.
Okay, and then recently ngale nkathi bewudlala ne Sundowns, i-team ibidlala ne Sundowns na draw nayo 3-3, bewu woman of the match lapho, bewunayo ne assist. Ucabanga ukuthi mhlambe une confidence eningi uma udlala mhlambe nabo Sundowns nabo Pirates, because even against the Pirates ubone good performance. So ucabanga ukuthi mhlambe umuntu wama big games nje?
No, angiyona umuntu wama big games, ngumuntu nje wama game of history, because ngiyazi vele abantu abaningi bajwayele ukubuka amagemu amakhulu ukuthi thina sidlala amagemu amakhulu, so abajwayele ukuthisa abajwayele ukwabuka amagemu amancane. Since ngilokhu kuqala isizini i-business yami i-right, because ngihlezi bengitshela sometimes ngingahluleka ukuyi-right mina ngikhona i-right, kodwa but ngihlezi bengitshela ukuthi hayi, in terms of the performance ngihlezi ngiye nathi match, ngihlezi ngihlala kahle even noma ngingayona nathi match, ngihlezi
Then bekune ya ungaqhubeka alright, bekune video ebihamba ku social media eka Thabo Nodada, uThabo Nodada uwine MTN 8 ne Cape Town City, bekuwumdlali nje odlala kahle, he was performing really really well recently. Ubonakala lapho ethukile. So njengoba kunama call ups national team, mangabe ngingabuza kuwena ukuthi mhlambe unawo lawo ma expectation ukuthi mhlambe in the next few squads nelakho igama lizobe lilapha?
Yeah, mina lezo thing ukuthi nami one day ngizothola call up national team and then ngizahlezi ithemba. So njengoba ngenza kahle angibhekile ukuthi okuningi kungenza manje, ngiyazi ukuthi in future kuningi okuzokwenzakala if ngiqhubeka nale performance.
Alright, and akuqali ukubuzwa abantu nje ama-journalist bakubuze ngama-performances wakho against your former team Orlando Pirates. Nami ngizoba ngomunye walabo bantu labo bakubuza ngalokho. The last time bebekubuza ngalokho bewusithi nje no, uya performer wena professionally noma kuyiphi team. So asibukele back ke kuma performances wakho against Orlando Pirates. Ngomgqibelo udlalile nabo, ucabanga ukuthi mhlawumbe udlale kanjani wena personally, and then ucabanga ukuthi team idlale kanjani yona as a whole ukuze igame ibe 1-1?
Yeah, team idlale kahle kakhulu, unfortunately yasithola ngalo 3 point leyo esibhekile njengamanje vele singafuna every game esiyakuyona sifuna ukuthola ama-1 point. Kudlalile ze team angathola ngamaphombe besiwadinga, but until ngidlale kahle kakhulu nje ngingalibali mina kuphela, but nje as a team ingane kahle kakhulu and wonke umuntu othola ithuba ethiningi uyazimisela wonke umuntu futhi uhlezi eredi ohle ngaphandle ohlezi kwi-grandstand if uthola ithuba ubona ukuthi abuya afika aperform and ucoach yabo imphathisa ngikhanda sonke even training wonke umuntu uyaphush akekho obonayo ukuthi noma engadlalanga eyishuna leyo nto because ukuthi uthenza njalo come weekend game time ucoach akufaka awukho ready but yo ngendlela okwenzakala ngayo ukuyele ifike weekend mhlawumbe ucoach avela ofishayo ama surprises kungayona i-surprise because usi-ready vele uhlezi sibuka hlezi ekesho naye ukuthi leway okwenzakala ngakhona ejimini beyithanda indlela esenza ngayo indlela esiphushayo ngayo nangendlela esiyimisela ngayo wonke umuntu unaleyo nto ukuthi ufuna ukudlala even noma ngingadlalanga inyawo ngisaphotha ama-teammate hlezi samis class bayithole leyo shenta igrebe adlale clean yabo
and then wena i-performance yakho against your former club before simove on
yeah ibira kakhulu okanye ngasho ngisho ukuthi ngahlule kwi-rate sometimes angikhona ukuyibona mina ngidlala ngalendlela ukuthi nje ngifuna ukuthi ngifike team not ukuthi ngidlalele mina kuphela but ngifuna ukufika team ukuthi iphambili or top point ngidlale kahle kakhulu ngibonile nami iphindile game ngibonile ngizamile ngaphusha yabo
Alright, uma sibheka amajita afana nabo uSiyabonga Nomvete, ama legend afana no Munib Josephs noma Bhuti Khanyeza. Asikhulume ngabo ukuthi mhlambe what impact do they make kwi performances zenu? Nifunda yini enifundayo nina njengabadlali abancane kibo?
Yeah, ebane impact enkulu, bakusiza kakhulu. And even izinto abona mhlawumbe khona la ukubona khona ukuthi and uyabona ukuthi ngathi kunzima but bayangenelela lapho and bayamotivate bayakhuluma and basengifike strong and nathi sifunda kukhulu kimina kwingoma ngishuye ngifunda kakhulu kubona as ama legend and basiza kakhulu onke ama-youngsters futhi ama-youngsters amaningi nama-youngsters amaningi and bafunda kukhulu kubona
basiza njengoba ukhuluma ngabo ke ngiyacabanga ukuthi mhlambe njengoba bekhona ku squad mhlambe kusizile lokho ukuthi nikuthathe kahle even though it's not good news so ngakubuza mhlambe ukuthi nikuthathe kanjani ukuzwa ukuthi nithathelwe ama points awu 6 by uFIFA i team i react kanjani kuloko
cha kube buhlungu kakhulu mfethu yo mina nje ngingakuma ngakungena kuwe kakhulu although bele besawina amagame amancane but low 6 points akuyona into encane
yebo
inkulu kabi so mina kungeni kabi namajita ngabona ukuthi awekho right then ayikho esingayenza leyo nto ayikho ngakuthina njengamanje ngento efishe mina ngayitshela ukuthi okay hayi i-management njengamanje zosiva kuleyo nto uyafunaziphumeleyona and vele sahlangana zi-team zakholonia njengamanje sishele i-management ayikho into engayenza ngayo kuyobonakala-ke emshisho ukuthi kwenzakalani but into esifijele yona ukuthi sivele sihlele e-ground yemasteti sama ukubuyisela ama-point ebhek oba besakuthi ama-point esikwazi ukubuyisela back or angeke but nje into esesigivapile sesibheke forward ukuthi sengizame ukuthi kubuyisa ama-point ebhek ukuthi sihlele e-ground yeni sisebenze kanzima wonke umuntu wasebenzele omunye ukuthi kubuyisa ama-point ebhek
like uma sowuhlezi nje wena uyicabangela uma uyibheka le case ngoba ke kuyi case e-public wonke umuntu uyayazi uma ngabe uyafuna ukuyifunda ungayifunda uyibheka ubone ukuthi okay club azange ikhokhele umuntu ebeka badlalela they refused to pay and then uFIFA what decided ukuthi okay we're going to deduct 6 points from you if animkhokheli imali yakhe lowo muntu lowo by September wafika i-club ayikhuphi imali 6 points were deducted. Umuthembela eyicabangela yena ucabanga ukuthi mhlawumbe club could have done better or should they have done better?
First note, my brother, bengayazi the case, man. But if you come in the day, about to trust Patalin. Eish, ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe club ibiyazi.
Yeah, ibiyazi club because they be involved kuma cases e disciplinary committee from USAFA na ku FIFA.
Yeah, mabuthi yazi ke apho ya ngathi kuneke intanda ngabenze yenze ngone lento leyo for out and but ayikho lokhu kwenza ngamanje ngoba somkhulu achieve the combine soda ukuthi njengamanje phela amasosha afanele alela thina ma players ukuthi sinjola akukhona nje manje.
No, kuyezwakala. And then asikwazi ukuthi singayibuzi le part ukuthi njengoba ke ama point awu 6 ethathiwe manje nino 3 points and it looks like niyama relegation candidates even though sikuma game awu 8. So ucabanga ukuthi mhlambi team izokwazi ukuphuma lapha, ucabanga ukuthi i team buama relegation candidates njengoba ngisho mina
njenga manje the way indlala ngakhona uyabona ukuthi nathi ngathi sidalela impilo zethu njengamanje yabona idalela ukuthi sikusuka khaphele lapha ngazikubeleni ando njengoba sikhabona njengamanje sithi lesi kukhathela ama points asikadli into esifuna but yona ukuthi asikathole futhi ama points anele maximum 3 points okay ukuthi isuke lapha kodwa into engisho sasifuna lapha mina ngingethemba ngiyathemba ama teammates wami and ngikhoza ukubona ngalendlela ukuthi isona
ayongibekele ukuthi and then iSouth Africa nje the first time ikubona ebikubona udlala kwi Golden Arrows eTV besikubona lapho sincoma ama performances wakho and then boom sakubona kwi Orlando Pirates esitshele kabanzi nje ukuthi ngalenkathi bolele Arrows ufike kanjani ukuthi uzofikelela kwi Orlando Pirates.
Ya, ngicabule kakhulu ngikhona kwi-career community pitimo komo yakubona ukuthi achieve something ukuthi maybe yabona nje ukuthi ngithathe step one step forward ukuthi ngiphambili so mina it was the same step forward ukuthi ngiyodlala kwi-Pirates from the small team and futhi ni young star ngizolo ngisuke ngizona kwi-Pirates benji awasithi ngiyenze and futhi ngiyazi ukuthi ngiyenze long season.
And then how would you describe isikhathi sakho lapha kwa Pirates overall ngalenkathi ubuqala uthola ama game time until you eventually left on loan until you left how would you describe isikhathi sakho nje ospendile kwa Pirates?
Ngijabule kakhulu because bengidlala futhi nakhona ngiyenze isiva ngi ngithize ukudlala bengisebenza kanje ngokuthi ngidlale and futhi nakhona bengadisappointed and yabo bengidlala right until kuze kufike ucoach Mosho. Uyazi nina uma kufika ucoach Mosho ama-changes enzakala ngisho kuthiwa noma udlala kahle ngakanani so la kufike khona ngaphethela nakhona and futhi ngaqhubeka ngaphusha ngadlala ejibini nje ama-friendlies ngisebenza kambini until kuphela i-season ngeke wa-decide ukuthi hayi neba bangona baphela babona ukuvele babukhuluka nalo coach babona ukuthi coach phela ngayangisebenzisa futhi babona ukuthi ukugcina okungcina benge ucoach ngayangisebenzisa and then babona ukuthi nabo ukukhawatheka yabo ngimazi mhlawumbe ne or performance one because vele yonke into mina into right yonke into right and yebo kudlala ngingadlaliswa bengidlala right nonke ukuthi ngiphele ngadrop yabo.
Yabona ngiyayihleka ngoba nami ngiyazi ukuthi bewudlala right bekungena lutho nje okuyinkinga bekungena lutho okuyinkinga kwi-performance yakho. Ngiyavuya ukuthi ngiyajabula ukuthi uyikhuluma ngaleyo ndlela yokuthi ubujima bowizinika i-opportunity yokuthi improve ujim kodwa ke zange usithole isikhathi. Asikhulume ngomushini kancane ucoach Mohsin Etrogral ngoba mangibheka nje kuma numbers zami kuyabonakala ukuthi bekuyena mqeqeshi like it's under him that you got game time eningi. Ngitshele kancane nje ngaye ungitshele ukuthi mhlambe ukuhamba kwakhe kwi Orlando Pirates kuphathe njani.
Yeah, ukuhamba kwamashini bangiphathe kabe kukhulu wahamba kabe ehambiswa ukuthi sifakiwe kabuhlungu
Super Sport yeah
ngumthwa wahamba yabo ehambela ngenhliziyo yakhe manje wabona futhi ngendlela engibona ngayo wafila singathi yabo isitembe semina ngathi yabo sidlale kancane ngathi singathanda ukudlala ngathi ngidide kuba naleyo nto yabo ushawa ngesikwezi ngani ngoba naye wazi washo athi yena the first time ukuthi ashawe kanje waqala ngqa.
Mhm.
Ini football care apply yena nje. Hayi yadlala kanje. So yona nje angiphatha kabi ukuthi wahamba kanjani ahamba kanjani. Then washiya nje phakathi kanjani. And bese ezithini sasingadlali kahle ngale time. But that improve kancane kancane sasongena egame la efuna sebene khona. Kwakungane kancane.
Mm. Ucabanga ukuthi mhlambi uma ngabe bekahlezi la kwi Pirates ubuzothola isikhathi sokudlala, like do you think that he was the main person ebe believer kuwena?
Yeah, le believer mina and nami ngisebenza kanzima not ukuthi obeke prisoner mina ngiyibona. Ngiyasebenza and ngiyinikele ukuthi sebenze mina.
Mm. And amaZulu initially ekuqaleni kwakho nje namaZulu bekuyi lone move. Bekubani mhlambe ozena leyo idea yokuthi ungcono nje ukuthi uhambe uyodlala, bekuwena, wenze kanjani, ukhulume nabani ukuthi let me just go out and play uma ngabe mhlambe ningafuna ukungidlalisa?
Kahle kahle amaZulu vele bebona ukuthi angikhandlali kwePirates, so because bezothola bezokhula i-status futhi ke kufuna ukuqinisa i-squad sayo angibona lapho. Ngeke ngifuna bengifuna leyafuna ukungisebenza then iParade yadecide ukuthi bengadecide ukuthi ngilone ngithole loan kunokuthi bengiphethele phakathi then ngifuna lapho ngoba ngilone ke
alright, njengoba sizoyivala ke iconversation yethu, ngiyabonga kakhulu ngokuthi sikhulume nathi. Ama questions awu 2 nje before I let you go. Uma ngabe mhlawumbe kunganikwa opportunity futhi yokuthi uphinde futhi uyiphile leyo nkathi bewulapho kwi Pirates, ucabanga ukuthi kuyini ngawe ongayishintsha?
Angibona ukuthi khona into engafaka ngishintshe ukuthi ngingaphile nje ngifike lapha ngisebenze kanzima ngikhombise ukuthi ayikho into engishoda ngayo ukuthi ngadlala kwi Pirates. Yeah, it's a big team, ngifanele ngifocus and ukwenza yonke into efuna ukushoko coach then ngikela ngifuna ground perform and vele zinafana kulana ne pressure ama supporters kwenza ama supporters le hit wenza coach abe happy ukusiza team ukuthi ini konke.
Alright, use umfana omncane, like you are still very young, uyakhula nge experience yokudlala kwi Premier Soccer League. Njengoba ke ngikuvalelisa, kuyini mhlambi enye uThembela Sikhakhane azo achieve kwe football? What else do you want to do? Kunabo overseas, kunabo Sundowns, kunabo Pirates, kunabo Bidvest, kunabo Chiefs. Ucabanga mhlambi ukuthi kuyini enye futhi ediskini ngawe wena Thembela Sikhakhane?
As a player, I'm going to achieve more on the championship. Forward, normal, even normal athletes, like to change everything, they're a little bit different. Yeah, we talk on real change in your feelings around the market, even normal to change everything over this, or it's a big change, and this is all crazy.
Alright, Sam, let's have a look at the comment that was Soccer Latuma.
Okay, I'm going to come back.
Show me. Soccer Latuma Radio. Thank you very much for listening to Soccer Laduma Radio. This was the big interview. Certainly, I enjoyed it a lot that we unpacked, and I'm very happy that you listened to it. You can listen to more of our shows on the SL Radio tab on soccerladuma.co.za. Also, don't forget to check out the paper, the newspaper, for only 3 rand 90. The Soccer Laduma newspaper is out every Wednesday for only 3 rand 90 cents. Thank you very much for being part of this family. Soccer Laduma Radio. Soccer Laduma Radio.